Yeah, it's Nora. Say Emirates Fame Record. You know. Ndikomsulwa ndiyabandakanyeka kuzo zonke izwe izenzeka pekasi kaloku nam I couldn't grow ingqondo yelight esakhulayo ngendlela right ilondo izimena nzenza zazi left like now I'm left with leftovers now our life is still over noba siyahamba siyanyathela kweli hlabathi siyayazi ngenye imini ukuba nathi losijikela aba phantsi komhlaba ngelinye ilanga bayovuka asazi nokuba ngaba aphantsi abaphilayo thina sekudala ngathi sabhubha ndithe ulutsha luyaphela eMzantsi Afrika abantu bayasweleka na kwamanye amazwe soloko sijongwe ezienemy umntu suka kweyakho ikhountry vakeswele linye ikhountry amen ave nge-hate ukuba akamkelekanga akamkelekanga makabulawe iba ngathi utyiwa zimbovane nxa sembuzwa ngesabile bemxabela bemxhatshwa bengamfuni kweli kapa enemy yakho yile nto jongana nayo imihla ngemihla tsho mamamela na nda athandaza uthixo kunzima bendixine kwikona besinti bazoncisha I didn't even have the powers. The only power that I have kubiza igama le might. Yabona ngo ndiyathandaza and amazwi wam ayathandazeka kuba Thixo uyandiva mamela ndithethe nawe nawe sizukulwana sesizukulwana ndiyazi ukuba unyaka nenyaka soloku sitsho ukuba itshe ye ungayazi noba kuzokuhle okanye okubi kodwa nyamezela mntasekhaya uxokelela mntasekhaya abantu abazukuthanda bonke kaloku ayomali nyamezela mntasekhaya enxekelela mntasekhaya uyabona apha efemelini gqwele isikhohlakali abantu abancuma ngesimayile esigcwele ipoyizini uzuqaphele nxa uzolala awuzulala ukulala okusayo ukuphupha nditsho bazobe bekrwitsha ngenarhumeni aba bangakufuniyo ukutya kwakho bazaba ukunyendezela ityhefu xa ndibajongile ngamehlo wam ndithi mntanam uzu ungalibali uthandaza amen 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 Amen. Amen.